UHagayi 1 verse 1. Ngonyaka wesibili kaDariyu inkosi, ngenyanga yesithupha ngosuku lokuqala enyanga, lafika izwi kaJehova ngesandla sikaHagayi umprofethi kaZerubabele, indodana kaSheyalithiyeli, umbusi wakwaJuda, nakuJoshua indodana kaJehosadaki, umpristi omkhulu, ngokuthi.
Verse 2. Usho kanje uJehova Sebaothi uthi, laba bantu bathi, akukabi isikhathi sokuza, isikhathi sokwakha indlu kaJehova. Verse 3. Kwase kufika izwi kaJehova ngoHagayi umprofethi lathi. Verse 4. Kuyisikhathi sokuba nihlale ezindlini zenu ezembesiweyo, lendlu iseyize na. Verse 5. Ngalokho usho kanje uJehova Sebaothi uthi, bekani ezinhlizweni zenu izindlela zenu. Verse 6.
Nihlwanyela okuningi ningeniso kuyingcosana, niyadla kepha nisuthi, niyaphuza kepha naneliswa, niyembatha kepha kakho ofudumalayo, ozuza imali uyizuzela isikhwama esibhobokileyo.
Verse 7. Usho kanje uJehova Sebaothi uthi, bekani ezinhlizweni zenu izindlela zenu. Verse 8. Khuphukelani entabeni lethe imithi, nakhe indlu, ngiyakuyenamela ngikhazimuliswe, usho uJehova. Verse 9. Nabheka okuningi, bhekani, kwaphenduka okuncane, lapho nakuletha ekhaya, ngakuphephetha, ngani na, usho uJehova Sebaothi, ngenxa yendlu yami eyize, nina nisagijimela kube yilona lowo endlini yakhe.
Verse 10. Ngalokho izulu livinjelwe kungabe kusabakho mazolo, nomhlaba uvinjelwe ungabe usaba nasithelo.
Verse 11. Ngase ngibiza ukoma phezu kwezo, naphezu kwezintaba, naphezu kwamabele, naphezu kwewayini elisha, naphezu kwamafutha, naphezu kokuvezwa ngumhlaba, naphezu kwabantu, naphezu kwezinkomo, naphezu kwayonke imisebenzi yesandla. Verse 12. UZerubabeli indodana kaSheyalithiyeli noJoshua indodana kaJehosadaki umpristi omkhulu, nayonke insali yabantu balalela izwi kaJehova uNkulunkulu wabo namazwi kaHagayi umprofethi, njengoba uJehova uNkulunkulu wabo emthumile, abantu besaba phambi kukaJehova. Verse 13. Wayesekhuluma uHagayi isithunywa sikaJehova ngesimemezelo sikaJehova kubantu, wathi, nginani, usho uJehova. Verse 14. UJehova wavusela umoya kaZerubabeli indodana kaSheyalithiyeli umbusi wakaJuda, nomoya kaJoshua indodana kaJehosadaki umpristi omkhulu, nomoya wensali yonke yabantu, bafika benza umsebenzi endlini kaJehova Sebaothi uNkulunkulu wabo. Verse 15. Ngosuku lwamashumi amabili nane ngenyanga yesithupha, unyaka wesibili kaDariyu inkosi.